Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakke rabbi heddibe on e jam hande alkamusare 17 septembre 2014 17 yamde jabburi machine me chapande nay e jole Sidjo Tamani maison la presse min goni Bokar sori woni do kabaruji do petting jaraato boggi jande to on kumpidinte hande dow wiide hande pecce pecce matama hakkunde pelte murtude ena sene fa sane eminela e wondi me mudum be ena murtirino bat o ena hakke balde tati lutondirbe mabbe be ena kanyu kawrali e batuji hande di ana buri yimbe ujunere holli timbe mette mu ena le gawo sabide be sali be fa be petini e wiide hala feccore Mali hana inde de fes be beedi governor hande o ena talkuri mabbe murtere jom en kabbodde bonde den no jaadi e burdame e joyombe be galle goto ne bangeji tumbuddo ena akmini kanyu hala mun tan hala mu halte ele wadde o golle lettero jango kaldal hakkude gouvernement o e balde non no walde gollobe malinde ena hande fuddittinde sabi walde de ena dardino joddiji mabbe kanyi joddi suka mabbe fu beyde den bismillah modon estijo tamani balde tati emnela e wondibe mudu en ana cali joddade e jama o ena le batu alger o ena bete hande be jabbi wirfitade le kaldangal ana do surobe ena jati hore mudu himbe be emnela be ena tungi doreje mudu be ena kanyu ngartali hande e jonne hande de ena kedde umar waygalu
handen hande o eden baawide dum woni pelle gube arme godde le saha leedi meden di ko be tungi dino e dereje di ko wakkati jono o ka be certi fei emnela holiti yude jaba hono curoje adnaara alla ndu fu faande emnela be wondibe dum woni ashiya kanye maa be kolliti wiide naabe joddo e laamu mali o kanye adnaara alla ndu fu no kaldale kawra ngal wadirta holita wed dum woni emnela be be tungi dereje di be dum woni cpa kanye cmfpr yottaade maa arande jo wiyamo be fu be tawda ko dum woni e nokku goto do kaldale kawra ngal fuddittino handen do ka fa hande anda ko waddu yalla be muri non na be ngadu non tan CPA CMFPR kanye MAA randejo obe koliti wiide dum woni kaldale kawrangal be ngara fuddude dum na ala na altinere wakkati jono nedda anda yalla dum woni kambe gube murtude yalla be joddo kasen faabe kaldade kawra
den no tego tobe hewbe koliti abada be hono pelle murtude na pamrata hande de fu e de pecci fa labi fa idu ndaratinude golleydi ene hisa fakaba wala no dire Usman Korno kanko ma pamando kabaru de na go yimbe on wi surobe be an kanon ndarene de pelle de gila ko wana juni kede de Usman Diko
wala na gubal fay gotal nanduna na itude gongal e sariya yulam o tan waawi wadde dum gubal fay gotal waawa wadde o do golle so yimbe ana kalda anda golleji didi ngodi hala dewrintinowo hakkunde didon laamu o e gube murtude keba faamadu kana pamral wada hakkunde gube murtude dum yodo woni ko golle mum jenginaaka seminora de gubal faangal laato bawgal haldeede e jabaneede dum du wadali hono dum taadi du mimi ali ele kaldal tarif wattu wala e jete no wattu worre fu non jogorde jondorade fa gube de fu kawre e gotol du ana way hono yodum koydol ni dum waawa laataade le kaldal so dabar hebama watte fa e jabanaali beedu kewte yo non haani laatorade wana fa fu sinina so ko heewi sinini tan dum laato tu gorgal tagal yeweto dum way foccorade
bete hande yimbe mettaabe fa sanne jaltiri enen no gile gaw ujuna nyaaji be salibe fa be tinni je leydi ndi ena fecce be jojji ni hunde fu no faabe jotti ko faato gouvernement be jaari koyde mabbe beta hande be beedi mo talku dum no martere mabbe de non sumay la mayga kanko mo landundiri hunde beta do yoga e mabbe ton kede de Ousmane Diko
on veut la paix en
Mali jamme njidi le Mali men jida azawad men galda e wobbe to Alger to se tawi yobantu do hore mena hawti deede be tawda wombe ton wondube e Mali leydi ngoti kawrundi feccata ko minen kay yobbe men gondi yobbe men tawda e hakkilo minen jidi sariyadu don ne ila kaldal wadali min rewbe e sukabe goni torribe fu arande men tawda ka e bantugol hore mum mali ana e leendi mak mudum modimba ta ko dum ana heya
c'est largement suffisant
sakira be tinne neltro mi midiago modon e helloji Facebook et Twitter Sidjo Tamani di on jarama
tamani
jom en kabbarde bonde nangi burdame en galle goto njoyon en bangeji tumbudu to en be jaade mabbe ye jajulu yi kenye min nani o do kabaru metro faasane yimbe ton e be cikitima meno de do fedde wieten akmini de jaate yaade mabbe nono kanya en kanyu bi yimbe akmi be jaate golli o golle le troke de mar waygalu
yimbe elbe wiama dum woni be ciutama to jeurato sa jeewi nokko idon woddiri dum won tumbutu ko yaata kiloji chapande jetti holli tam wiade yobbe yimbe le nayon no neddo goto dum woni inde andi teddu ana le duubi makko ana mbaara capanɗe jeɗɗi kohlita wiyeede ley hen ko ana wawi teede ɓe yimɓeele akmi suutiɓe ɗum woni yimɓeele ɓe yimɓe mumen nanngaɓe jaata kohliti wiide wakkande ɓe ngartata ɓe nange nde yimɓeele ɓe ngari ana jogii kaɓorɗe e juuɗe mumen ana jogii du ɗum woni téléphoneji talki walki kañe drapeau ngawel pamarel azawad woɓɓe kasen du kohliti wiide ley hen yo ɗum yombi tagol ɗum woni hakkunde maɓɓe kamɓe on yimɓeele gomɓe toon ɓe jaati sabi hollita wiyeede ɗum woni ɓe pirtino siri neɗɗo akmi mawɗo goto ana joɗino to tumbutu to nangede muɗum ka fande tawi iral heɓaka ley hen ɗum woni neɗɗo mawɗo akmi mo faransi nangi to tumbutu to o
walde golloɓe mali nde en ana hani joddade e gouvernement o janggo faaɓe jokkan wakkati never faaɓe kaltida hunde fof ko walde nde dardunoɓe ene hono banggal ɓeydugol e jofdiji ɓuytugol e joddi coggol ndiyam robinetŋaji kañi e courant nden ɓeydugol du kañi e jofdiji maɓɓe fa yetto joddiji sukaɓe maɓɓe Ousmane Diko mo lanodiri e Yakuba Kaltile kanko woni hoore waldoɓe golle mali nde kedɗo Ousmane Diko
min
mbawa haalde ɗon a ɗo woni komin kawrina min kawrali mbiɗen andi tan ilana min joppanno golle nde toɓɓe joyyi ana gonno ɗen min kanno haaldude e majje ɓeydi ke du ko hawrana ila ɗiɗi lewru octobre 2011 e ley muɗum won toɓɓe yogaji tiliɗe yogaji ɗu ana keddi jiidal cakitigal ngal yo aljumaare ƴaɓɓina nde waɗi min tekkitima wala ko heɓa hen ɗum sababini min immade e batu o nden min mbindi e ministre kumaniɗo golloɓe leydi huncana ɗum hoore le yontere wotere fa kaltidal fuɗɗita hande min keeɓi faamu min jiidan janggo sappo e jeenle lewru ndu min jahama min keɗoto ko laamu o haalata yalla dalili ana heɓe
proposition concrète
te mbete hannde neno hollitidde hannde batu mawɗo keeriɗo dow asugol damaje kanŋe fuɗɗi bama ko ɗo ila ɗo ene fannoga e lewru septembre o batu jokkete e muɗum nden o hawrini ko ɓuri asoɓe kanŋe temedɗi ɗo en kumadamɓe kañe mawɓe kañe faa documente sewɓe ko yaade temedere faa ɓe piida dabereji kaɗoji kasara waɗgu honneno gaɗo joni joni fof eley damaji to en wattu ndungu nden Oumar Waygalo mo landodiri e goto e maɓɓe mbiyeteɗo Hamadou Touré nden ministre kiɗɗo mbiyetenoɗo jokka banggal yigaji kanŋe ɗono keɗe ɗen Oumar Waygalo
ɗen fu ere andi ɗum wonono bonandaji ɗi damaji ɗe gaddata ley mali ɗo sa ƴeewi wakkati joni o iɗum haɗa hono yirwere le leydi meɗen ndi jaati gonga jaati so mbi ɗum wonono yimɓele hewɓe ana jaaha to ana jaaha dartoyde ɗum wonono jawlele le damaji ɗe ka sa ƴeewi hono ɓe jaata soɓe gollira toon golleji ɗino a tawan bonandaji jaati ɓe ɓuuri wadde toon ko ɓuuri hewde sukaɓe jokolɓe fof hande ɓe iwan le kere duuji ɗiɓe fof ɓe pewta yaade le damaji to sa ƴeewi ɗum wonono sukaɓe famarɓe ɓe ɓurta fe duuɓi sappo e jeego yettade duuɓi sappo e jetti kañum en jaata so naata e toon le lugge ɗe ji kañe kulleji bondireji fu jana hedde ana maaɓo e muɗum hen toon saabi sa ƴeewi so suka ɓami fa waɗi toon duuɓi ɗiɗi so tawi duuɓi sappo e jetti o jogina duuɓi sappo e jeego sa yihimo ta miila hon duuɓi capantati o jogui tawi kanko ne duuɓi ɗi tan o wali toon
au bout de deux ans
sakiraɓe jarani ton ngaji fa ƴeewa ko waɗani en to beete hande rewɓe ko fortive uji biyeteɗo saabu ñuman jenne kañum ko yaati yimɓe capanto joɗɗon puɗɗi jangguinede no jawdi dartirte baɗe tati ɓe gaɗata e ndeɗo jande faaɓe daara heƴade golleji jirwiniɗi keɓe maɓɓe toon aga kan kañum ɓami anniya faabade rewɓe baale toon ɗe baale kuccal maire en kañum e député en toon en ɗe ɓami anniyaji mawɗi ene denirɗe hawwaluji kañum e laddeji muɗum ene ɓe puɗɗi famminde yimɓe dow honono leydi kañum e leɗɗe denirte yooro duno haɓirte e muɗum fa yettono basiji ngifirte sarwusi segu hono kumaniɗo hakkeji rewɓe sukaɓe ona fuɗɗi linde e hunde fof ono jo adadu nenno baale ne gana jeel laamu daraniɗe non hunde fof no hakkeji sukaɓe tonɓe ene nate ɗe ene baale ɗe ene puɗɗi hollede jama to ena faaɓe keeɓa famde no ɗum worri walde nde wona jeel lamu wiyetende agri hop mali kañum ɓami aadi faabade rewɓe laamu kayɓe ena ɓe mbaddi toon e remoɓe ɓe ene toon faaɓe ɓe donno tottodiral hakkillaji dow ko foti yirwinde ndema toon ena remoɓe toon ɓe ena ɗammini kañum du joƴƴinde walde mum en fa keɓano pamra e ley muɗum accident bonɗo waɗi nden no ambi deedi laamu kayi fa yimɓe taton keddima hen yimɓe ɗum taton hollama mbarmi hen do kam yoru asansire na gasol mawɗo woni hawrudu to ene doppodirdu toon e remor kuru nden hano kata ɓe soɓe ene keddi hen hejjere hanken hollitama nden hunde fof kondo hewɓe tawodiri e ndeɗo nokkure ɗum sabi mbini oɗo kasara mawɗo muñe seeɗa yewtere ana woodi nden no hollitidde fa hannde baale huɗɗitde e low hunde fof ngo jokka pecce pecce woni ko waɗi hakkunde muɗude perdre alize to enenne ana ɓuuri ɗum yimɓe ujunere hollitama kañum kolliti mette muɗum e gaw hannde faaɓe mbiide ɓe kolliti lewdi meɗen hande feccere feccetake ɗum jon en kaɓorɗe jaadi e burdaɓe e joyo yide heddeji tumbuto en holla tama ndenno akmi woni ñingeteɓe yaddu ɓe e wadde o golle letere o janggo kaldal hakkunde gouvernement kañum e wadde golloɓe mali ndi en an hano kotaɓe jooɗɗo faaɓe ƴeewa koɓe mbawi famrude dowm saabi ndeɗo wadde de dardino yalla joddiji an beede courant buyte cogu mudum fayoto dum courant jian nde ka robini ngaji meden den muñi sedda sabi yewtere pula ko ana wodi.